Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you better than I do.
Sawa, sawa, oh, mwambie ninampenda. kwa geti naingia, akipanua neti naingia, na wala siku peshi naingia, sina akili ya kuchange idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia, na visa kwa rukwino mtaumia na kwa hakika. Haya mapenzi kusema kweli yataniua. Sema kweli yataniua. Na penzi leto ni kama sunda, na ulizi kama suma, hata akinuna bado napendeza mchumba. Mkimona ananichuna, usinione uma, chamtuliwa na mtu, mtu yake chuma, basi mwenye ni nampenda.
Kimekiza baridi
sawa.
Unafanya niji sensation, unanipa sababu ya uwepo kando yako. My desire, when you feed me, mimi mkuti sijeli. Oh my God, shida ni umetulia vizini, shida ni baby uko moyoni.
Like a baby, I'm in your furula. What's up with me? love you. Boy, ni vumi. Kesho ya kwa wichana
kitogo na chokletea usinune pokea ipate moyo nifarichi na juti naziongezea usichoke nyombea mula kubariki zaidi
natapita kipenzi cha natapia
Toke hata mara moja Akili ni mwangi O mara moja Ninayopitia ni kama umeniroga Haya mapenzi Yamenipa gonjo
DJ Kabali 254
Toke hata mara moja Akili ni mwangu O mara moja Ninayopitia ni kama umeniroga Haya mapenzi Yamenipa gonjo Japo sijawahi kukwambia Jinsi ninavyokuota Na kuzimia Moyo umeuokota Itakwambia how I feel How I feel Itasema mimi How I feel Itasema mimi Na vitu vyako vinachanganya oh. Unigusapo kuisha mwenzio oh. You are maginito na nivuta hapo Tanito haro Jamani Unanikosha Unaniwasha Unalia pa Moyo Unanikosha, unaniwasha, unalia pa Japo sijawahi kukwambia Jinsi ninavyokuota na kuzimia Moyo umeuokota Hii dunia nimempenda mmoja Hizi hisia
kuona wewe my boy, yeah. You do me like I do. Tu wape maswali ya sana jibu tu wapunguze kupo, yeah. Matuzichore tatu, yeah. Yani nimeoza kwa kuchaka chaka, kiba magoli kwa kona nyaka nyaka.
Like kang kang kang, nipe tunda bungo like kang kang kang, cheza dundo like kang Vecinato, baby, come vecinat. Togam leon si, no papak. Tago di da zeme, rak, tak, tak, tak.
Haide give, haide give me lava.
Saune dodo, saune dodo.
Haide give, haide give me lava.
Haide me momo, haide me momo.
Saune titi up, one titi up.
Tanda, tanda, chato.
Saune titi mar, one titi mar.
Nasya mandia mandra.
Mio, amore mio.
Nyundo, nyundo like kang kang kang. Chezesha umbo like kang kang kang. Nipe tunda bungo like kang kang kang. Cheza dundo like kang kang kang.
Pele pele washa, pele pele wa. 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 Pele pele wa, pele pele washa. Pele pele washa, pele pele wa.
Kupa moyo nitakupa roho. Yani mwili mzima nikupa gari ningekupa do. Ila mindo sina ukizidi sana nitakupa roho. Unibebe mzima ukitaka haba tutajaza ndo. Mi uvivu sina. Natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbawa baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we. Hayago baby ringa. Ikija mkwa baby minta kukinga. Parenando basi pina. Irudi kwa nyuma na kukinga. Hayago baby ringa. Ikija mkwa mama minta kukinga. Parenando basi pina. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish leo tulewe mpaka tupekwe. I wish ni mwone wopa kiluka debe. I wish ni mwite nasibu aipe jeje. I wish our wedding, our wedding. Ono na furawe unara. Wenye chuki watazira, watafuba, watakosara. Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo. Taratibu kwenye umaku na shimo. Tandondosha we. Paka mapepe, shilole wambie wache kitete. Yoto jipepe, tungi ukikisha tule mpepe. Hayago, baby ringa. Ijambua baby minta kukinga. Bailando basi pina. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. Hayago baby ringa. Ijambua mama minta kukinga. Bailando basi pina. Ukirudi kwa nyuma na kukinga.
Sweet like a soup. Sweet like a soup. I'm going to die. When you give me the dream is a man. Corazon, my baby banana. Benzi hulifichi, tamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu, nashituka moyoba. Benzi wangu, nishike sije nikaba. Kama mfuwa na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, wanyisi Tinausini bege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tinausini bege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Hey. najisifia manyama nyama udamu udamu. Naona rambie unavyo nipeleka puta, makodita makostamina yani shop shop. Naona rambie unavyo shusha kwenye tuta mama, makodita makostamina yani shop shop. Umeniweza iwe kanizike kanizike, umeniweza ukiugusa mwili wangu wanashituka moyo pa. Oh, baby wangu nishika nsije nikapa. Jealousy ni peke kidu tu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is not in reason.
Sugar, 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 sugar.
Jealousy ni peke kidu tu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is not in reason.
Sugar, sugar, sugar.
DJ Kabari 254.
Baby mama, I can't fight, I can't kill someone for you, because I'm in a danger zone. Oh no, this feeling, feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that I'll die for you. With you so sweeter, nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that. Yeah. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, na ndo maana tamaa zinzuri. Oh my love, natupa maelfu kwa mamia in this world. Ila wewe pekee ndiwe kuchagua. I swear to God, na umebarikiwa mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu, licha ya upole na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Tukipata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu zilisha nikumba. Kama tusakungangania, pendo sipo pendo. Nilifosi kujificha, kule kumechaka langu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasiyo na mipaka. Ananikanda huko mabigani, ananishikana hapa. Masaji mgongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, bando mana tamana zizuyo. Oh my love, natupa maelfu kwa mamia in this world. Ile wepeke liwe kuchaguya. I said it goes. Na umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu, licha ya upole na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu.
Nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do.
Yeah, my mix is subscribe to my YouTube channel at DJ Kabari. And also follow me on Mixcloud at DJ Kabari.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. kama ulisafa sahau karibu sapa kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa sikio umenipata sina matata jisifi waka pendeza takata cash mkononi kwenye mahitaji takupenda moyoni nikupenda fasi takwa rambo ndo ni vita maji maji sitokutenda kutenga sitokujaji
naomba sana naomba dua nisije zingua nobody Watasema sana, wataongea, wazidi umbea Nobody, nobody Oh, and I know it, I know it, I know it, I know it, I know
it
Nobody loves you the way that I do Nobody can love you the way that I do, yeah Maybe nobody Nobody loves me the way that you do
Ukisikia nafunga ndoa marry you Menisafisha madoa niko wingu la blue I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through Mambo yakienda mbaya I'm gonna keep you cool Kama ulisafa sahau karibu sapa Kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa Sikio umenipata sina matata Jisifi waka pendeza takata Takwa cash mkononi kwenye mahitaji Takupenda moyoni nikupenda fasi Takwa rambo rindoni vita maji maji Sito kutenda kutenga sito kujaji
Naomba sana naomba dua Nisije zingua nobody Nobody Watasema sana Wataongea, wazidi umbea Nobody, nobody Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know You're the one for my heart and soul Nobody Nobody can love me the way that you do Nobody can love me the way that you do Nobody Nobody Nobody
Nobody love me the way that you do Nobody can love you better than I do Nobody shows me the way that you do Nobody do me the thing that you do Maujanja, nampa, mauninja kufu Anaruka, nainuka, nanguka pu Nanipa, winja, winja, ware tu Honey, sugar, ginger, ginger, my boo Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah Mbua kitembea, mwendo billions Dala kama kajiongeze ya shit Bala, bala, kajipendele ya mpaka kara, kara Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah Akitembea mwendo wa billions Akikusogelea Sasa akikuchekea
Naomba sana Naomba dua Nisije zingua Nobody Nobody Watasema sana Wataongea Wazidi umbea Nobody
Nobody Yeah, she I heard you sound crazy
Tunga
DJ Kabani, 254
for my lady, oh Sexy lady
Wanokesha wakiomba tuachane Wanaupaka rangi upepo Ufenkuzike tuzikane Kesho tukakutane kwa pepo Sina chanya tugandane Kisha tuzidisha tempo Kila sita saba na nane Ata kumi sine kuwepo Tena unavyo nisuza ujikwezi Sio wakulala buza ushinde mbezi Yani unawaburuza wakuwezi Umeniteka mama Watoto Mombasa huko Kenya Wanaitamani ndizi ya kumenya Wanajiuliza vipi umepenya Mpaka tembo apindui Akina kari mastorio na kusengenya Wanajite Kenya Na ulido na sifa unanipa tena Yani mpaka subuhi Kifupi umeniziba mudo Mudo, mudomo Mudo, mudo, mudomo Mudo, mudo, mudomo Mudo Yani baby umeniziba mudo Mudo, mudomo Mudo, mudo, mudomo Mudo, mudo, mudomo Mudo,
mudo Oh baby I don't even understand Nifanyia limbo hata ilando mapenzi si shangai Yeah, my lady I don't wanna one night stand Mi kwa kwa tizi nisha tata Nda kupenda tila idai Manana nipa mawe Mwengenge Mala bichwa mala mwe Mwengenge Kajaji muna kite Tengenge Iri mgari uchokozi Aona na 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 Macho anatazama mbingu Amikono shafunga na pingu Kiparidi uko nje kuna wingu Minamo mwagaga macho
Soto Mombasa uko Kenya Wanaitamani ndizi ya kumenya Wanajiuliza vipi umepenya Mbaka tembo apidui Akina kari maskorio na kusengenya Na vile uwajibu wanajitekenya Na ulido na sifa unanipa tena Yani mbaka sugu
सूट जचे तेनु पाया लुधियाने तो मंगाया सानू लगे ना खबर की तू जादू जा चलाया दिल चंदरे ने ले आ तेनु चुड़ मट्टे आ रे सुन सुन मट्टे आ रे दिल चंदरे ने ले आ तेनु चुड़ मट्टे आ रे सुन सुन मट्टे आ रे
ना कुपने रे जीना
तेरे बिना नहीं जीना
Penzi ya yumbi yumbi Limenyoka karula Nimekutana na funi Nalo viga gura Sakwa nini tange tange mjini kapuku kapote njia Mindo figo nyo na mkangia hini kone eno vijambia
Nakupenda rejina Nakupenda rejina Nakupenda rejina Nakupenda rejina
Tere bina nahi jina
Love is a mila teri jugni Aye sone aave teri jugni Oh meri jugni de taake pakke ho jugni ho de muho Ho jugni ho de muho Phambe ho jinu saati ishq di Ho jinu saati ishq di Lagge ho veer mere ho jugni
Sugar, you look like a Kenyan girl, huda huda. Genge nitabata, barakuda. Ugini kupetango, kubwa kuchuma kwa chuma viki gungan. Cheche, 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 viki gusana. Cheche, cheche, cheche.
Je sais que là ceux qui écoutent le prix de la baraque, y'a des shoes, Dior, Jean Gabbana. Ça doit vous choquer, c'est rien, c'est banal. Certains m'appellent Gims, Muggy ou Wara. De Panama, Totoma, la route est longue, il me faut des béquilles en périph' à 260 poursuivis par quelques guépis dans la poche du vert, du jaune, du violet, ouais ouais c'est du liquide, des talons, du rouge à lèvres carré, plongeons petit legging. C'est pas de faute que je fais la musique, j'aurais voulu quoi que je pense à l'usine, tu m'aimes avec un cœur en leasing, j'essaie de joindre l'agréable à l'utile.
Signorita, show me how you dance for me. Señorita. Show me how you dance for me.
Kabadi 254.
Mama sing talala.
kenyozi, kechu, kiparala. Shupu sanchoka, pipa lala. Adi macho ya nitoka, kifalala. Brr, ya, ya, hati piti brr, ya, ya.
Make your body go.
Brr, ya, ya, shake it, shake it. Brr, ya, ya.
Kabadi 254.
Señorita,
show me how you dance for me.
Señorita,
show me how you dance for me.
Où vas-tu, mon bébé? Je crois que la nuit va tomber. Je ne vais plus t'embêter. Ton absence me rend teubé. Où vas-tu, mon bébé? Je crois que la nuit va tomber. Je ne vais plus t'embêter. Ton absence me rend teubé.
Dar es Salama, moto moto moto, liwalo na liwe, leo namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza, huyo hapa huyo, nampenda, huyo hapa huyo, ananipenda. Sijarao kwa ndugu yenu, ni mapenzi na yopatiwa. Mwana kanipa kisavu, kipapatilo nyama ya njiwa. Uyo hapa uyo, nampenda. Uyo hapa uyo, ananipenda. Sheba, 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 hajijijijiji.
Chuki mkichukia, hamtushurishi. Sisi la masufuria, halitakati kwa jiki.
Debe tupu, oh, debe tupu.
Hacha zako kelele.
Bure wajika usha sauti.
Hacha zako kelele.
Tandika mkeka ukae utulie.
Hacha zako kelele.
Sisi bado, bado.
Hacha zako kelele.
Uyo,
nampenda.
Uyo hapa uyo, ananipenda.
Na mozo kanitena.
Aba,
una kila sababu ya kusimama kimaso maso. Mungu kweli wajabu, kanionyesha kwa yangu macho. Juku wa sangu swabu, mini baki na dhambi zako. Unishikisha adabu, mida ya kulala nitokwe jasho. Misi jui kupigana, mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, mimwepesi kulia lia. Si kujibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako mauto timama, nimekufa, nimejifia. Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambisha asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali.
Nimempata,
nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata.
Chembe chembe za India, Mungu kaninyima ufahari, ila kwa huba najisifia. Sito kuhonga magari, ila mahaba utasazia. Penzi kachumbali kwa ugali, na pilipili ya kusagia. Nikuite nani, majina yote nishamaliza. Wangu wa hubani, umewe
kuuliza mambo ya chumbani ya nina lala ukunapulizwa menzi zito tani napewa raha kupitiliza
Malambisha sali kwenye mzinga wa nyuki tamu ni hatari Nalambishwa sali Nachezeshwa buzuki Bidu chali chali
Nimempata
Nimempata utawalamu Nimempata
Nimempata
Nimempata utawalamu Nimempata
utawalamu wa mapenzi
Nimempata utawalamu Nimempata utawalamu Nimempata utawalamu Nimempata
Sikia my mix with subscribe to my YouTube channel at DJ Kabadi and also follow me on Mixcloud at DJ Kabadi.
Hey, pako fine. Kila nikitaka kwenye line bila bila shuaini. Kwake nimelewa kama wine chila lila.
Yes, sisi mizi na migegedu tunagegeduana.
Nilivyo sina kiss tajiri wa mbegu na mwonga na mwana.
Baba mdenge mama msalamu unola kela kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu Shetani mwana ibirisi
Ipu, ipu, uchungu,
uchungu
Mwana nyuma umejaza kishundundu Kwenye zipu,
zipu,
kuna kirungu
Kirungu,
usikamate utawaita wazungu
Ehe, babu mkuna nazi Achota makishi nani Na msuli wa kionko wazi Mambo yote hadharani
Ogo, go, 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 go.
Mtoto anadaka, uli, kipa Nonye,
wabeta
Tena kikata na
imbikisa Baby, acha mneche saka Unavyo baby Unavyo yoka Mewa unyeshe Baby, acha mneche saka Unavyo baby Unavyo yoka Mewa unyeshe
Asa komesha dengu Dengu, baby dengu Dengu, ringa dengu Dengu, deka dengu
Natamani ungemwona
Zue
Japo ungemwona
Zue
Kidogo tungemwona
Zue
Ungemwona
Zue
Ungemwona
Zue
Azuena
Zue
Ungemwona
Zue
Zuena
Y'all know what time it is You're rocking with the best DJ Mr. DJ Kabadi Angusha Muradi
Azuna sasa kawachotara Sio tena chausi mangara Musika ichupua we mzungu Anavuta na sigara Mara boko mananya mara Anachezesha tunya mara Kutore sukuwa kipepe rungu Tena peku bila ndara
Azuena Squeeze na bandika kobe
Zuena
Zuena Nipaso kama yote
Zuena
Oh Zuena Pashika tuondoke
Zuena
Azuena Wana mitacha wote oh, oh.
Juzi kabebwa kwa jirani atajita mbui
Zuena
Yani kalewa tafarani kautwika mbui
Zuena
Zuena sote na wibade na dini Sadaka chingi ya saidie Squeeze kage ukapedeshe wa mjini Kutunza bengi wa msifie Ile gani la kuhurifu wa babu la kulishi ya ngobe Squeezy kama kwato kwenye vilabu ina bebe ya kobe Mama tete kitandani hawezi ata kutembea Zona mishindo atakuja kumwona Panado kumyeke
Kivita muna jipakulia Kumbwi nimefundwa Wake maeksi no wanaumia Walisema nimevunda Sasa jiko nindo linanukia Yendo wangu kiti Tena achoki nikimkalia Tena siku zina nenepa Nana wiri Yamenoga mapenzi Na yamesha miri Anipa vinono na vikubwa Tamso shubiri Mbani kumenoga Unipoza mwili Ananileta chumbani Nikoleza wangu wani Tunacheza kibaba mama Kibaba mama Wakienda vitani sisi tuko nyumbani. I need to change my mind, mama. Mama, mama. Nikoleza wangu wani tunacheza kibaba mama. Kibaba mama. Wakienda sisi tukunyu.
Umechukua mama mabari maso.
Safari together, me and you. Nita kupenda mpaka kufa. Mahaba kutwa kuchacha. Wacha wata iso namba. Forever me and you.
Gang, gang, gang. Okay, no katam. And on a zidi pata gata gam. Oh, yeah, get it, baby.
Wako nukta sijenge na kutoka moyo wangu mkuche mami sana ogopa kanaota kabisa kanaota vipi nibailize dodo nimeokota napenda sana one mita zero
jenunga
inukainama doto ni San Siro
kwara
Unyama unyama, bagase mendio
Chei nunda
Cheza mama, nitapiga ndio Uzeze, uzeze Mama, mbaka nyuzi zinaonge Uzeze, mama Uzeze, uzeze Mama, mbaka nyuzi zinaonge Uzeze, mama Ule Mascara, mie punara, zangu shara Kichwa kichwa lengia Kila idara, fiti mara, mama clara My sweetie, my dear
My sweetie, yo, yo
Napenda sana, one nita zero
Jai nunda
Inuka inama, tuto ni San Siro Unyama unyama, baka seme dio
Jai nunda
Cheza mama, itapiga ndio
Zeze, zeze
Mama, baka nyuzuzi nonge
Zeze
ah. Zeze,
zeze
ah. Baka nyuzuzi nonge
Zeze
Mama, ole
Kilicho nitokea na haya kuwa malengo Kumiza roho ya mwenzangu Minagopa sana Yote ni majaribu Padoni yangu ridhiki moyo unasema Naipata tabu Usikumbuke mabaya Kumbuka na mema Mwanamke akipenda we Ujue kama nisha kweli Anaweza kujifua we Ukicheza na hisia zake Mola Suruwe, nilicho tenda siku sana Haikuwa kikwake Omba jaribu ya mwisho na fasi Na nimerudi Na nimerudi Nimerudi Mama wa Nimerudi Nomba nisame Nisame
Nifanya nini Nifanya nini Fanya nini Nimerudi mama Mwenzako minifanya nini Nifanya nini Nifanya nini Fanya nini
Nimerudi mama
If you want you wanna jina wewe Kenda mpaka misijelewi wewe I want you back I'm sorry baby Sina lichopata nilikotoka baby Quiero una mashaka tene Ukongi kutwa nzima Hata na mahaba ziwa Siwezi nimetoroka Nikakusa na mahaba tele Nikuwa kuni nikumuka Kudika na kupimbilisi Inapuka sirika
Mini
zote unazipata kupitia yingamedia.com.
yingamedia.com.